Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
Aisha.
Mzuri kama kachoro, kiuno kama dondora. I'm like my, oh my.
Na hivyo vimato na keka golo. Anavyorembua.
She said she don't wanna leave me lonely.
DJ Carlos in the mix.
She like the way I know how to control it.
Hey, good day, boy.
The champion boy.
Uzuri wa muke ni tabia. Uzuri wa muke ni tabia. Sura shepu vina changia. Usafi kutakata. Kifuani pawe dodo. I wish inge kwa gana mabuma. Kwa njama
juti. Yeah, she.
It's DJ Carlos.
I'm ya
DJ. DJ Monday. DJ. DJ Monday.
What's up, people? This is your boy Kakamunda, and I'm right here with DJ Carlos.
Higher Limit Entertainment DJ Academy.
Yeah.
Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Abba!
Abba!
Baby,
what can I do?
in the mix.
Serious love, so serious. I wanna talk about the love. Serious love, so serious. I wanna talk about the love. Since I met you, I started to text you. Now I finally date you. I said nobody know we can go this far. You what we want, yes, we shoot for the star. Ay, ay, ay. My sunshine, my moonlight. I'm your daddy in a dark night. I don't wanna lose you, yeah. Slaving and abuse you, yeah. Tell you do me juju, yeah. Know your body do that voodoo, yeah. So serious, everything you ever need is I go do it, yeah. Yeah. One time, two time, three time, I go repeat, yeah. This love of love we are ever free before. We can do it in a car, in the kitchen, even on a floor. Baby, open the door, I'm coming in. Yeah, I'm coming in, give me some more. Let me feel your skin, yeah, I'm coming in. I said nobody know we can go this far. We do what we want, yes, we shoot for the star. I don't wanna lose you, yeah. Slaving and abuse you, yeah. Show you do me juju, yeah. Know your body do that voodoo, yeah.
Si wanapenda kubeba
kwa jiboy ni mubiri wengi tumesekiri ila kamba umechanja siri siri.
Oya,
bola uchiri usinipe hata diri kama pigo zako za kabwili
unapunguza utamu.
Acheni machawa waonge so wakitelezo mnawaita mafala
unapunguza utamu.
Na sio lazima uonge niko na Briano na nyuliza kajala
unapunguza utamu.
Oya wanangu wa Dar es Salaam, kama vipi ticha fikishe salam. Hivi kuna takao ni ponda nikiongea na mama aturudishe makonda.
Unapunguza utamu.
Mbaka kute tomorrow mi nimependa shem nikikuta kigodoro.
Unapunguza utamu.
Mbaka kute tomorrow mi nimependa shem nikikuta kigodoro.
Unapunguza utamu.
Weta leta monde.
Unapunguza utamu.
Usipoleta monde.
Unapunguza utamu.
Kwenye chukia cha wagonde.
Iriko
malama bantu na ticha konde.
Unapunguza utamu.
Usipunguza spirit. Ukipunguza spirit.
We awesome.
Kanyaga. Weka spirit.
DJ Carlos, the champion boy.
I'm no graceful than me do. Me ya never fuck you, deal with your dildo.
DJ Carlos in the mix.
Yeah, hustle every day, I never sleep, sleep. Cause I'm outside. When I fall in love, I go deep, deep. Cause I'm outside. Time for the money, two for the show. Angels a puza maji na wanangwa kariako. That was before, long time ago. I wish you know, I wish you know, yeah.
Nigga, I can dig your bitch. Cause you got no money to pay the landlord, yeah.
I'm a star and I'm rich. Look at the ice, ice, yes, nigga, we told ya. We are outside, 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 outside. Bitch, I'm a outside, 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 outside. I'm a outside, outside, outside. Hey, con the gang, we outside, outside. Outside, yeah, yeah, yeah.
See, I'm not living my life, yo. I live like they're wishing. And I do what makes me happy, yo. As long as I'm breathing.
Money knocking on my door, 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 door. I keep your hustle for the mo, 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 mo. When you tryna talk shit about me, I never mind. Maybe you're looking for peace of mind. Outside, I'm a soldier. They call me Tanzania, one of my moja.
I swear, nobody can do better than I do. So many things I do, they wish to do.
Say, my nigga, I can take your bitch. Cause you got no money to pay the landlord, yeah. I'm a star and I'm rich. Do what I ice, ice, yes, nigga, we told ya. We are outside, outside. Outside, outside, bitch, I'm outside, 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 outside. I'm outside, outside, outside. Hey, con the gang, we outside, outside, outside.
The champion boy.
Shady assassin. Two step with your stubby. Expectation aside, I think you're too cool for my crew. Speak to me, that's Jody. What's my name? Come tell me. I did it good to you. You say pray for me. You say Jesus, I think he's the one. Totally crazy to be real. Come to me slowly. Feel the best line. I think it's midnight, yeah. All my people like the way that you're dancing. All my ladies, get your man. Totally crazy, my heart is for you. Must be the drugs, don't do that, don't do that. Baby, don't confuse me, stay with me, Gianni. Totally crazy, stay with me.
Stay with me.
Yeah, yeah, socially crazy. Everybody wanna dance with you. Everybody wanna love on you. Bad girl when it crazy. Drop your love on me, shorty. DJ wanna play my song. So next time, try to remember 24/7 mini nomad. Totally crazy to be real. Come do me slowly. Feel the baseline. I think it's midnight. Wanangu wamependa unavacheza. Na ulivo vao kapendeza. Kifupi leo metuweza. All my ladies get your man down.
Totally crazy. My heart is for you. Must be the drugs. Don't do that. Don't do that. Baby don't confuse me. Stay with me, Gianni. Totally crazy. Stay with me.
DJ Carlos in the mix.
Show I go when the illa when it too much. When it too much. Nice in a jello, mama, I'm coming back. Coming back. I lie, you are my face, the same, mama, face, do yeah, yeah. I lie, you walk with it, I'll be taking a little time with you. Can you believe me, baby? Is that gonna talk about fancy? Was I could do was it keep busy? Believe I'm in love with you, baby, yeah. Anani, peleka, peleka fa fa fa. Anani, peleka, peleka fa. Anani, peleka, peleka fa fa fa. Anani, peleka, peleka fa. Anani, peleka, peleka fa fa fa. Anani, peleka, peleka fa. Anani, peleka, peleka fa fa fa. Anani, peleka, peleka fa.
Anani, peleka fa
fa fa fa.
Anatetemeka kama na kifafa.
Anataka ni mfa fa, fa, fa.
Kalala kifo cha mende mtoto kama kafa. Hata kuchiti siwezi kabisa. Yamini ganda sumaku. Tena tunapiga na mapicha picha. Kesho kwa peji za udaku. Snapchat, TikTok. Tunakomesha tuwa knock knock. Kitu ipo safi sop sop. Basa na voi lamba ka lollipop.
Can you believe me baby? Mweza kona taka cha mkwezi. Ita ninga ujembezi. Uye na vitu flani vyotelezi. Fa fa fa.
Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa.
It's DJ Carlos.
Kama mapenzi ni uchawi umeniende angende. Mana nice nimezaliwa nije nikupende. Ah, jangwani pakavu umeota mtende. Wa ubani wa ubavu, sema wapi tuende. Jua mapenzi ni siri, yanitoka hizi zileza mababu. Sigeuka gairi, baby. Mazoea ya katipa tabu. Ah, chuchuchu, basi nipata kichuchu. Sifa ya mbibu.
unapopendo paoni. Usishangae mtu kuacha minofu na akalaga vichochoroni. Halima, kwa ajili yako ninajinyima. Penzi nisha katia na bima, moyo wangu kata wendo kisima.
Baby, baby, na kuitaga mtaka chovungu kwa mana uoni atatabu kuinama.
Na unapolishika ilorungu mwenzako vinywele vina kisima.
Tututu, usizinyowe ni kusuke mabutu. Kuna jikapewa ukurutu, yani kama chuma kinaliwa na kutu.
Tututu, usizinyowe ni kusuke mabutu. Kuna jikapewa ukurutu, yani kama chuma kinaliwa na kutu.
DJ Carlos, the champion boy.
Wana kesha wakiomba tuachane, wana upaka rangi upepo. Ufenkuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha tuzidisha tempo. Ila sita saba na nane, ata kumi singe kuwepo. Na unavyo nisuza ujikwezi, siyo wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama. Watoto Mombasa huko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo apidui. Akina kari masorio na kusengenya, na vile uwajibu wanajite Kenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo, yani baby umeniziba mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo.
Even understand. Naisi kama umenifanyia limbwa Thailand ndo mapenzi si Shanghai. Yeah, my lady, I don't wanna wanna stand. Mipako chizi nisha tata takupenda till I die. Mana nani pama we, wengenge. Mala bichwa mala we, wengenge. Kaja jimu na kite, tengenge. Iri mradi uchokozi, awona na na na. Macho anatazama mbingu, mikono shafunga na pingu. Kibaridi uko nje kuna wingu, minomo mwagaga macho.
Soto Mombasa huko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo apidui. Akina kari maskorio na kusengenya, na vile uwajibu wanajite Kenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo.
Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
Kwanza namomba Mungu yuwe kweli, nipate wa kunipenda, aniridhie kumoyo. Nyepushe na matapeli, wale wakula na kuenda, mini meumbwa na choyo. Kondo, kondo, vita yangu komando, mando. Michepuko iweke kando, wasinibie.
Sura shepu vina changia, msafi kutakata, kifuani pawe dodo. Tena awe anaturia, yani asiwe kiruka njia. Anipe na chotaka, kitandani kwenye godoro.
tena na ahidi nyumbani tarudi mapema bati mbaya nikichelewa nitasema sore na yani ahidi hata kwa gacha ndachema na manisha sitokongewa wana wasinichore ista kufollow warembo kawaida itabidi azoe sio maswari kankoni nasipenda gima yowe kondomu akikuta mfuko nyasulize za kazi gani simu nikapokecho nyasulize baby ni nani eti mbona umeganda online ni unachati na nani ata za mwizi arobaini akinifuma one tutani kama niki
Aisha DJ Carlos in the mix
Mzuri kama kachoro bodi kakupa mola I'm like my oh my Macho yake anavunga Just like a candle light Lips zake zilivoloa kizingata I'm like my oh my Gozi yake navometa met Kama shima Ivi we unazani na kutamani la Nipo interested zaidi ya vile na vodhania Kina biyo kampani na machache ya kukuambia oh, oh, oh. Cause I need you in my life I'm trying to find me a wife And you look just like her type You look like just my type I swear this love is first sight Cause you are such a beautiful woman 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 Could you be my royal and only woman 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 Aisha 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 Kama kachoro kiuno kama dondora I'm like my oh my Na hivyo vimacho na keka kolori Anavyo virembua Abadishe plaka kola Go spend on my dollar I'm trying to make you my Na hizo pusi za keka mudori Anavyo jishawa Nisha jaribu kupapasa Dar es Salaam na Nairobi ni Mombasa Sige mwona mpaka sasa Wakufanana uo mshepu sasa yeah. Maneno manungono na chuki Eti mara kiuno mechongesha uturuki Uwajibu kurupuki Benzi lako ni asari na mino nyuki Kelele zao za chura Kazi ninyimi tembo kunywa maji Watasema mchana na usiku atalala Umebariki wa sura Kwenye shindano la warembo Acha nkupe taji Kwanza bado kijana, kifua na paja lala You such a beautiful woman 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 Would you be my one and only woman Woman
DJ Carlos, the champion boy
She said she don't wanna leave me lonely She like the way I know how to control it When I'm wrong, I know how to say sorry. I tell her, baby, you know me better, so please don't worry. Hey, she like my swag, of course I'm young. Yeah, 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 yeah. And I know how to play with my tongue. Oh yeah, my baby, she don't need in my paper. She got her own, she got her own. For my baby, I go be an attacker. She's not alone, she's not alone. Nah. She do, she do, she do. She do, she don't want nobody. My baby, she do. She don't want nobody.
One time for my baby, two for my baby, three for my baby all night. One time for my baby, two for my baby, three for my baby all night.
She like the way I call her my baby. I like the way she move on my baby. Tell me, baby, yes, I'm ready.
I gave her everything, now she's ready.
She like the bedroom, she like the view. I love the shape, no way he don't got do.
Better, better, better. She got me sweater, sweater, sweater. Anataka twende Serengeti, Zanzibari, Kilimanjaro. Anahamisha pale nilipozoe, anataka kweka kwenye mtaro. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do want nobody. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do want nobody.
Yo, yo. Yes, she. Mola haina makosa. Uyu kampa boda mwingine verosa. Vuta subira ngoja mungu wa jamadosa. Kwa jungu mafiti na nana. Sigeuze changamoto. Maneno wachia minana na. Dawa ya moto ni moto. Una nana. Wapo wala sema konde atapotea.
Konde atapotea.
Nembe katia gia chombo hiyo inapepea.
Chombo inapepea.
Mini nakula kwa jasho. Nipatacho naridhika. Subiri kesho, oh oh, zamu yangu itafika. Nena wambie, wambie.
I wish to it, I wish to it, I wish to it. Hapa nilipo kesho ya kusijui.
Wezako wanakuchukia, tena umepanga kukubania. Istoshe wao ni matajiri, usijari wetu mia tuwa pili.
Sinaga sifa za kujisifu najua. Kila kukicha kwa Mungu naomba dua. Haso nazidisha ili nizidi tusua. Wakinifunika kesho nitawafua.
Tena wambie
Mutanga hauzikwi. Unaubadirisha makazi. Uwezi zibariziki. Mure utaji
nakula kwa jesho. Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho. Zamo yangu itafika. Nena wambie. Wambie
sometimes what you dream can be receiving. Now where's it kuvuna usichokipanda. Thanks God for giving.
The champion boy.
Usikuwa na umeme wala kepo. Binzi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo.
Lepo kone genji lepo.
Siku zote kisichokuwa kitakufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumjua. So ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shape wananunua. We pambana upate salari. Ila usisahau pesa maua. So ukikosa hata usijali. One love kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze bidii. Three love kwa master na lita. Mlinifanya hasira zizidi. Oh love.
Njia ngumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema niitwe.
Yeshi. Kunde boy yeshi.
Na siku hizi wananita tembo.
Yeshi. Hata we ni yeshi.
Yani kama una pigo na kirembo ni
yeshi. Kunde boy yeshi.
Yani wanangu wananita tembo.
Yeshi.
No 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 no.
Hata we ni yeshi.
Yani kama una pigo na kirembo ni yeshi. Walo kwa wanangu wakita. Nye no mnanunua sidi. Ulo kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze
mimi. Inamini Mungu yupo tena. Naongea nae. Yapo sisi sauti ya nikianguka ntainuka tena. So si shangae waitimbo anaso peke yake. Koza ino unapokyo kota ndo kato kutunza. Ili kesho kisije potea. Na unaposota ndo kato kujifunza. Ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana. Ila mwenzenu nye ungwa na subra. Cheki madiri ya navobongana. Kosi nota yangu ni ribla. Unasiwao nyolotumwa kunitukana.
vicho vyao viko kibla eh, tena squeeze hata simbi sana acha washindane na Ibra I say one love kwa wanangu wa kita nye ndo mnanunua CD two love kwa wanaki wa insta unafanya niongeze BD three love kwa master na lita mlinifanya asira ziziki oh love jina ngumu nilizopita mkanipa na jina mkasema niitwe
DJ Carlos in the mix.
I wish inge kwa gana mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani ama niwe fundo kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami my Dalia need you love uwe na mi haki ya Mungu na kupenda nobody can show you love usiwamini ukisha wapa wanakwenda oh basi jilegeze ni kubebe mbongoni
yeah,
deka ni kudekeze kutunze kama moni
yeah,
wakija wapote ifanye kama uwaoni
yeah,
kisha uniongeze ulivofunzwa unyagoni
yeah,
oh baby asa dansi ni kone uwabamijo ululu femi oh baby asa cheza ni kone uwabamijo
basi cheza na mi
shake that booty to the sound. Young deep on the beat is another one. Oh, yeah, shake that boomba to the sound. Let that booty walk, let that booty walk. Telling me I like the way you do that booty walk. Let that booty walk, let that booty walk. Telling me I like the way you do that booty walk. Oh, 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 oh.
Yeah,
oh,
yeah, yeah.
Oh, oh,
yeah, yeah.
Oh, oh.
Girl just made that booty work one time. No good day before I scattered the place one time. Girl just made a booty bounce one time. In no good day before I spend all my cash one time. Caribbean girl like this anko. You know they stop where they dance this anko. African girl like this anko. Yeah, fast so wine baby dance this anko. Girl you give me love and affection for the dance. Bad girl come give me bad romance. Hey, say me I like the way you dance. I feel the best and give you all my fans. Dance with your baby oh your wine and stuff. And then give me your wine and stuff.
Wine up booty to the sound. Shake that booty to the sound. Young deep on the beat is another one. Oh yeah, shake that boomba to the sound. Let that booty walk, let that booty walk. Telling me I like the way you do that booty walk. Let that booty walk, let that booty walk. Telling me I like the way you do that booty walk. Oh, 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 oh.
Kondebo, mashallah. Toto livo umba umeumbika. Soge kalibu kupendizi ya kuvumbika. Eh, I say never ever leave you. Venye unaniweza ukiwa juu. Uchele, nisha kula mso nobody. Nikune kipele, kesho uje unipia bari.
Kondebo. Wine up booty to the sound. Shake that booty to the sound. Young deep on the beat is another one. Oga shake that boomba to the sound. Let that booty work, let that booty work.
Kenyata wa Kenya ni kudanganye Mugabe ni uongo sio sawa hata nyota yangu minya sufuri sio akupata tena kula yangu tumazabe sina mchongo kachawa what I believe in my no love you pull on paga moyo akauka vipande nimeumbwa na wivu mina wivu moyo wangu sambofu hakuwaga choyo kutwa miguru pande
Kwanza mapenzi ya mezalua bombe Masongi kwenye majani Utaweza mwana wa monde ya memshinda shabukani Agiza nyama na pombe Atulewe tuende chumbani Nikupe mogwa ya ngombe Kisiginu kiwe begani Baby ule ni Misuizagi kuzunguka Kupe kabla kuja pambazuka
One night is dead
Konde boy Squeeze kupenda penda Kumepitwa na muda
One night is dead
Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuda
One night is dead
Usijidanganye umemkamata Mtoto wa mujini Magoli mengi samata Hata uzame chumvi Ila kuna waze wa migodi Awagonga gihodi Ujifanyi mjanja unachunga Ila ndo wanalipa kodi Atadanganya naenda jogging Kumbe yuko loji Weza kona jaza mimba Woko jimu na jaza body What I believe No money no love Yupo lompaga moyo Akaugawa vipande Nimeumbwa na wivu Mina wivu moyo wangu some of Hakuwaga mchoyo Kutu miguru pande Kwanza mapenzi ya mezaliwa bombe Masongi kwenye majani Utaweza mwana wa mbonde Ya memshinda sharukani
Sio unakunywa tumapombe Unajua nelipa nani Tuende kakupe gula ngombe Ukaugulie nyumbani
Baby all I need Misuzagi kuzunguka
Higher Limit Entertainment DJ Carlos The Champion Boy
Kule boy for everybody My music they shake your body eh. Cause I do this for my people I wanna hear you sing ta la 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 Kitando kina nigadi Mafasi nongeza idadi Salutu kwa wanangu wa keko Segele ya konga gwala gwala
Ewa so nipenda kazi wanayo Yesi pigi ngenga pesa ninayo Tunatia chenga wanafuata nyayo Tunapiga denda wanapiga nyayo Wekisha kwa wakanganganga Mweza kona jichanganganga Nazisanya faranganganga Nikipata natumia Maduo cheruksa nitanganganga Penaga vicheni vishanganganga Na uturi watanganganga Hakikisha unanukia
Oh yeah
Kushoto kuria Kushoto kuria Wanda kutia kimu katuone wanga Kushoto kuria
Eshi
Kushoto kuria
It's DJ Carlos.
Nikilewa, sitakiliga siwe. Ni aje msela, kona unanikera. Nikishalewa, sitakiliga siwe. Ni aje msela, kona unanikera. I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikishalewaga. I'm sorry if I did you wrong Nimekukanyaga Migu yangu haiwaki strong Nikisha lewaga Liwalo na liwe Situmiza mtu We na liwe Sijanyacha mtu Na yumba Liwalo na liwe Situmiza mtu Na liwe sijanyacha mtu Na yumba
akakumbula lucho yazimandagiwe akakozo nijela yazibendagiwe akakumbula lucho yazimandagiwe akakozo nijela
Sitaki nigasiwe ni aje msela mbona unanikera nikisha lewa sitaki nigasiwe ni aje msela mbona unanikera I'm sorry if I did you wrong nimekukanyaga miguu yangu haiwagi strong nikisha lewaga I'm sorry if I did you wrong nimekukanyaga Miguu yangu haiwagi strong nikisha lewaga Niwalo naliwe situmiza mtu We naliwe sijajacha mtu Niwalo She go dance, she go move your body, come around to tell me she dey fancy. When I was nobody, they never give a damn. See me now I'm a somebody, my bitch wanna need a jam. Far away, promise I go shine every day. I came from far away, middle finger for the hate, 'cause I'm the boy champion.
Yeah, man I suck for too long, peace and binge.
Kwanza pombe ni dawa Ukiwa na msongo mawazo inakuweka sawa Wewe Pombe sio kahawa Kama usiwezi usizidishe utapagawa Wewe Mwazenu nikinwa pombe Zinashuka kwa chini na kichwa kina kwa gacha moto Masio za kupima pombe Yue dompwe barimi Sinanishika kano changa moto Na enjoy Japo nikinyo na kunja sura Ni moja ya utamuwa pombe Sitobowi Sasa usiombe ni kamate chura Na zima takisiki pombe
Nikizinywa na chushia na ndumu
Pombe
Basi iyo gazi na yona kama dumu
Pombe
Nikizima na jeni humu humu
Pombe
Na usishangai nikila mudumu
Pombe
Sibenangi kuwa soba Pizza na madeni ya vikoba Bora ninyo ataviroba Uzeyeni nitatubu toba Kulewa ni kule kule Jebo chupa na rada da pombe Tofa uti
Tofa
Namunao kunwa enesi Siswa savana msitupa nishie sauti
Saofa
Jebo Minapendeza kulewa lewa Bebe ni kuwe na mtoto toto Mana nikisha lewa lewa Kina chupua tapeleka moto Hai Hai
Kama umekuja na danga lako liweke mbali Sugar Usije kuninonia mina nyota kali Meza yenye pombe nyingi mindo naka Na kama una pesa ni kwepe usije ukaumbuka Pembeni kuwe na shisha shisha Simu kuzipandisha ndisha Na kushusha na kupandisha ndisha Unavojithari lisha lisha Mina wana kukata loka Tukisha lewa Ilo kocho limekuganda Steam zisha kupanda
Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Follow your DJ on Facebook, DJ Carlos Kenya.
Wapo kama sita, kila moja na kreti. Sije ukawaita, kama una bajeti. Utazani karibi, alivo njidabi kama fota. Hata maji haribi, uweta muongeze na soda
Wewe sikia, ni wakipenda penda sana pia Wechanganya na kiroba, asuku ya tanyi kutamesha fi Nisho kwao, na tayari yuko soba
Matayoka, tukisha lewa Ilo kwa
jalega Yeshi Yeah Wakati wanahanya kugombea kiti
DJ Carlos in the mix
Wanadanganya na vyozo kuchiti Mio jicho riponyanya nisha kula kijiti Na maguma kipigo kwa klabu mtiti Ninachojua masela Huko mtani kuna dhiki ndoma na singishi hela Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera Otu wanataka muziki Mara kumi mwanangwa Cinderella Ea pendagi makiki Ona nana Umuziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza Di majirani wameanza kunigeza Umuziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza Di majirani wameanza kunigeza I'm ya teacher Teacher Konde Teacher Teacher Konde I'm ya teacher Teacher Konde Teacher A teacher Konde Hey! Umuziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza Di majirani wameanza kunigeza Umuziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza Ona unako nipendeza Di majirani wameanza kunigeza Inachojua masela Huko mtani kuna dhiki ndoma Na swingishi hela Wala navyo vimiliki Mafumbo andika kwa dera Otu wanataka muziki Mara kumi mwanangwa Cinderella Ea pendagi makiki Ona nana Umuziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza Ona unako nipendeza Di majirani wameanza kunigeza Umziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza Ona unako nipendeza, di majirani wameanza kunigeza I'm ya teacher, a teacher konde Teacher,
yeah shit
anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani
anajikosha.
Eti sipendi vya kupewa, pango analipa Shabani.
Shoga jana nilinoga, na nywele yako umetisha. Nimesharudi na oga, jioni nitairudisha.
Kwanza hata usitume tena, tayari nishazira. Asa baby nitakula nini, ziri kwa gani asira. Bezi bichi makelele bwana, nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana, uhitaji atafeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lelele. Lelele lelele lelele.
Lelele. Lelele lelele.
Limbe tena lelele. Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha.
Konde boy,
anajiko, anajikosha.
Uoni ushamba, uoni, uoni ushamba, uoni, uoni ushamba, uoni. Pesa ya kulipa guesti unayo, nyumbani familia inapiga miayo. Yanafurahisha ufanyayo. Inaboa kudada deki, deriwa uba kaki kova deki. Etikiza pesa yongezeki. Yuko kitandani kajilegeza, minisha jipaka vya kuteleza. Eti baby long simba wanachenza. Hazibandi materio, kuto na like picha za makalio. Vya wenza kosi kipema tamanio.
Ashura wa magala, una pakula pakula la. Kometi ndefu picha za kajala, huo tunaita.
Uoni ushamba, uoni ushamba, uoni. Uoni ushamba, uoni. Uoni ushamba, uoni.
Malegendi si wamerudisha vita, wanaofia eti jesha na wapita. Bila sababu wananikunjia ndita.
Limekata niligalagaze,
alina mehelo simbaze. Likila demu lazima litangaze. Uo tunahita.
Uo ni ushamba.
Hivi dunia ndo ipo kikomo Mana jiwa ganga wanapiga promo. Hadi insta wanapeji za kujipigia domo.
Uo ni ushamba.
Amepanga chumba kwa vingunguti, yupo mbezi kwa demu pesa ta. Hipa kikupika kibuti.
Uoni ushamba.
Konda wa dala dala, menipitisha batimbaya nililala. Umepanga limete na nebuzara.
Uoni ushamba.
The Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Ni mwaka mupia mambo mapia, sina zambi ni metubu. Na pesa ntasi changa changa, nizijaze kwa kibubu. Yapo hata kakibanda nikajenge uko pugu. Mana nyumba za kupanga nisha zichoka vurugu. Eti kwani wao waweze wana nini? Na mimi nishindwe na nini? Nisha choka siku zote kuwa wachini. Wengine wanakula kipupwe maofisini. Mulo sema olewi, olewi, mbona kaolewa. Mulo sema abewi, abewi, mbona amepewa. Kahuni wangu kutimiza ndoto zangu. Nasema mwaka huni wangu, kwa baraka za Mungu wangu. Dear Lord,
hakuna Mungu kama wewe Baba.
Ninunue gari yangu. Na wale walosema mimgumba waje kumona mwanangu. Umwaka marafiki wasona faida na waweka pembeni. Wanukufata wakati wa shida ili wapate afueni. Ni waonyesha walonidharau
kwamba Mungu anaweza. Nami nipande down ni wasalimu Kiingereza.
God is say yes, nobody can say no. Nobody can say no.
Mulo sema olewi, olewi, mbona kaolewa. Mulo sema apewi, apewi, mbona amepewa.
Kauni wangu kutimiza noto zangu. Nasema mwaka